only believe, only believe, for all things are possible. For all things are possible, only believe. For all things are possible, only bophelo bo thata le maemo a bohloko ngwaneso, tsaya tsohle o di fe Morena ngwaneso, dumela bohloko bophelo bo boima le maemo a bohloko ngwaneso, tsaya tsohle di neye Morena ngwaneso, dumela dumela fela Apollo, hey.
Yeah.